Watinga baba lala chimanyi zara kumunza. Oh yeah, yeah. Baby biona kwa iya. Baby biona kwa singa. Ibito vyote vya chama. Only perfect, yeah.
Wow.